axmed ugu horeyn kusoo dhawow laanta afka soomaaliga v o a marka xiga waxaad ii sharaxdaa waa maxay edmonton puet lawyer ka lagu magacaabay?
Asalaamanta horta jaamac, waad mahadsantahay inay soo dhaweysay. Waxaan matalayaa sugaanta edmonton, magaca edmonton aan ku socon doona labadan sano oo soo socdaan. Positionkan wuxuu ii bilaaban doonaa insha allah somali independence day July 1st ah oona canada day ahna.
Marka waxaa la sameeyey soo jeedin inaad hawshaan bilaabi doonto guriga dowladda hoose ee edmonton baa lagu qabtay shir ay dad ka soo qayb galeen. Waxaad bal sharaxaad naga siisaa, maxaad ku mutaysatay baad isleedahay adigu inaad hesho magacaabistaa lagu magacaabay?
faa-iida ka qaadanaya meeshaan ma faa-iida oo sida ugu faa-iida waxaa waaye horta ni weligeeba gabi waa akhri jiray weli waana adiga suubiya, laakiin haddeertan dowladda oo hoose oo haddeertan siriga waxaa u noqday qofka oo adiga gabi adiga ugu sareeya ma ahan, laakiin qofka oo u fasiraya gabi haddii la dhaho, haddii ay qabaan adiga ay qabaan shir ama wax ay isku imaanayaan aniga la sawacana waxaa laleeyahay axmed noo imaawe gabi noo akhri, waxaa u noqday adiga siri gabiga qofka oo official u ah
waaya. Laakiin waxaad ii sheegtaa maxaa lagugu doortay adiga, maxaa lagu magacaabay? Dad badan baa jooga oo af ingiriis ku gabiya, adiga axmed cali axmed domaalig maxaa lagugu doortay?
Okay, waxaa horta sidaa jeclan waxaa u maleeya waxaa lagu doortay gabiga aniga sidaa u suubiyay iyo dadkan gabiga sidaa u suubiyaan way kala duwan tahay. Dadka badankoodu waxay yihiin dadka oo qoraan, qoritaan waa gabigooda, laakiin keega wuxuu yahay midka oo qoran laakiin weli waa perform greeya, waxay u sahlan tahay dadka oo adiga gabi jeclaan ama dadka oo ogeen gabi wuxuu yahay uu soo dhaweynaya maogtahay.
Waxaad ka wadaa waa perform greeya marka aad leedahay, waxaad ka wadaa waad ku luqaysaa, waad qaadaa meel baad soo istaagtaa, dadkaad u akhrisaa, marka saasay dadka ugu fududahay miya?
Saasay u fududtahay, kaz waxaa waaye dad jiraan oo rabin inay akhriyaan gabi, laakiin dad oo jeclan inay dhegaystaan maogtahay.
Axmed, goormeed bilowday inaad afka ingiriiska ku gabaydo?
Weligeeba waa qori jiray, laakiin haddii la yidhaaho professional oo lacag ku suubinaya ama oo ku wareega oo magaca ku yeesho waxaa waa adiga 2009 camal aa bilaabay. Waana xusuustaa adiga ay yimaaday inay isoo dhaweeto, waa xusuustaa
2009kii bay ahayd. Waayahay, waxaad noo sheegtaa gabayada aad tirisay ee caanka ah maxaa ka mid ah?
Horta waxaa dhihi lahaa midka oo si fiican lagu yaqaano waxaa mid oo lagu coo IM Africa iyo adina mid oo shaxtiro xoogaa ciyaar ciyaar ah oo si wallaahi ku wacno dadkan oo waddankan ku koreen oo laisku daraya af ingiriis iyo af soomaali.
Hadda ka hor mar aad v o eda warbixin siinayseena waxaad sheegtay gabay aad adigu tirisay in lagu dhigo iskuulada gobolka Ontario. Gabaygaas wax nooga sheeg magaciis.
Isla midkii waaye midka dadka kuu sheega waaye midka IM Africa waaye buugan ku publish gareeyaanna buugan waxaa waaye mid oo ilma ay ku baraan adiga historiga ama sheekada oo dadka Africa iyo sida usoo koreen iyo
axmed, si dhegeystayaasheena ay u fahmaan, wiil soomaaliyeed oo Soomaaliya ku dhashay Kanada ku barbaaray oo af ingiriis ku gabiyo haddana magaaladii uu deganaa isagu matalayo, bal gabaygaas IM Africa African ahay aad tiri wax nooga sheeg.
Gabigan wuxuu ka imaaday dad oo cadaan oo marka gabi akhri jira waxay dhihi jireen waxaa imaaday ninkii African oo gabi African ah, weligeena markaas gabi oo Africa maba qorin. So waxay ahayd anigana aniga jecel dadka inaa la dagaaltamo, waxaa jecel laha inaa success subiyo inaa ka fiimaado. So gabigan akhira waxaa lagu caa IM Africa waxaa u sheegaya dadka hay dhihin waxaa waaye wiilkii oo Africa ka imaaday ma ka imaanina waa ahay
Africasoodaa marka
waxaa dhahay these veins run blood from Africa. See, I was born in Africa. I was fed Africa. Then I was torn from Africa. Parents fed up with Africa, so we fled Africa. Landed in the land far, far from Africa, and we have long since forgotten that we are not from Africa. We are Africa. Remember, we come from a land where we are kings and queens, where the trees use their vines and leaves as rosary. There are waterbeds embedded with the essence of life. And while the heavy I count sheep, the dormant souls of our ancestors resting in the Atlantic or carried on riverbeds back home. And they say that imitation is the greatest form of flattery. Then would it not be vain for us to take our customs back since we put the art in artery? There is no reason to go searching for my history in hidden caves or clay buried deep. It's visible on my face, the way I carry myself, the proverbs of my people, the scarification on the forehead of Sudanese tribes and the shapes of all women's bodies that mimic all the geographical differences of Africa, and the colorful cloth like a rainbow bending backwards to tie their beauty together. I swear God must have etched my being into its core because my soul is drawn to Africa, and I await the days I can sit back and overdose on Africa. And many have fallen into the traps of asking me if I am from Africa. I say, hush, I am Africa. Don't tell me what you've read because I am a manuscript written in African. So read my lips and my body language. And if you were ever confused, ask for translation. Because I don't understand how you might misinterpret bare feet kissing ground as barbaric. Pass my oral tradition as a mere clicking of tongue where I am from. Wisdom drips from the beards of the elders. And knowledge rests between the lips, ready to create revolutions. And their philosophies are always willing to back them up. So I could care little about what you've been told. Because we all know well enough that only shepherds should rely on what they heard. And where I am from, bloodline or borders, tribes or family, names or relatives, Africa is within us and with us. Therefore, I am 56 nations in one, and my mother is known as the cradle of life. I am not from Africa. I am Africa.
Adiyad. Ahmed, waxaad tilmaan naga siisaa Edmonton waxa ay caan ku noqotay oo dad badan oo Soomaaliya iyo caalamka ku kala nool ay ku yaqaanaan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo lagu dilay magaaladaas. In adiga oo wiil daayar ah aad matalayso magaaladaasi dhinacii suugaanta oo labada sano soo socota aad adiga hormuud ka tahay, maxay Soomaalida faa'iido u noqon kartaa ayaad isleeda qaasatan dhalinyarada?
Horta aniga waxaa si fiican u bartay waxaa waaye dadka haddee arka waxay arkaan ay ogyihiin moogta. Haddii maanta dhan ay fiirsanayaan newska ay ka arkaan Soomaalida oo dhalinyarada dhimanayaan, waxaasay ogyihiin. Laakiin hadda ani hortaaganahay a gabay akrinayo oo waddankeena faanayo oo ka hadlaya quruxda oo ka hadlaya gabayga anaka ah wadno oo ka hadlo aniga gabayga akrinayo meeshuu gabayga ka imaaday waxaa waaye waddankeyga, waa dadkeyga. So markaas wuxuu usuubinaya xoogaha fikirkee u bedeleysaa. Wayna dhacday already gabar oo xasuusta naagtii oo hostage lagu suubinayo Soomaaliya
Amanda Lindahood.
Ha, cousinkeeda mar red deer ku arke anigoo gabay akrinayo ayada oo inaysay imaato waxay dhahday Axmed igraal xaw Soomaalida sida u necbanaay haddaa ogaan laheeda dhahday, laakiin maanta fikirkii ay ii bedeshay kas ani markasta waxaa u maleeya dadka Soomaalida inay yihiin dad xaasid ah oo lacag raadinayaan oo xun, laakiin maanta waxa ay tustay adi xataa dhibka aa soo marte waa dhibka aniga aa soo maray. Anaka dhan isku midaan nahay, laakiin dadaa jiraan oo xun, dad oo fiicanaa jiraan igaraa lahaa fikirkaas waa iska bedeli doonaa. Waana mahadsan tahay
xafladii ka dhacday magaalada Edmonton gurigeeda dowladda hoose. Ma ka soo qayb galeen Soomaalida Edmonton iyo Alberta degan?
Ha, way badnaayeen, way badnaayeen. Waxaa horta first of all waxaa ii imaaday Emily David Shepherd ay imaaday oo adiga dowladda kore ah provincial government. Stephen Mandel xoogaa wuu iga dahay, laakiin isagana isagana wuu imaaday. Waa mayorkii hore, mayorka oo haddartan joogana isagana wuu joogay, iyo xoogaa oo councillors ay joogeen ayagana.
Ugu dambeyntii waxaad nagu macsalaameysaa gabayga aad adiga ugu magac dartay say wallaahi baan ugu yeernaa afka Soomaaliga Jacbur baa lagu yidhahdaa gabayada noocan oo kale loo sameeyo. Soo daa
waxaan iri I was born in the horn then torn from it but still living in a caravan. No camels or savannas, now we living in the prairies and we share a van. And forget government housing, now we got bank accounts with more than just 1,000. And I made Hoyo proud, Joe, because I'm only getting shot by the cameras when I'm screaming out cheese like fromage. I kind of love Sabayad, but I'd rather have some mufo. No money in the bank account, most of it's in the Uto. Najijo Jijo, Kale Sofadiso. Your mind will never open about the Manta Denska Jifto. Same thing for Farah and Nazifo. Abdi and Halimo, living in the Netherlands or maybe Mogadishu, Warkedegeso. I'm that individual or Sikatar Uheso. If you want to hold a dune, start within your own cocoon. Gamahad iska dhaq, don't forget to use sabun. Adi iska dig, but never live life adi. Bukas the akri, so the coolest for the akli, because no one wants to be by people thinking fakri. And if it's getting difficult, just try to give a wakti and work the hoyo. I promised if I ever find a governor that was loyal, I treat her with some dhaqan, man. I treat her like she is royal. Soro like a bokor, she could be my qahwa and my shah, and I would be her sankar. I'm a hiddig, yes, I'm a star. Proud Somali, and I wouldn't change a thing, man, except the bidar. Because you can catch me on the streets with a da'as ma'awis. I don't stag when I kadi because I love my dar nadif. Yes, I'm the one, so my flow is hilib ari. Spit dahab shield because the flow is straight money. Sit shah with sanjabil, a little bit of honey.
Ahdi yad ayad umahat santahay, Ahmed Nomarik.
Ahdi yad mudan, jama.